kwa flow huwezi banju juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne, nilipoteza kiso siwezi rudi home, siwezi rudi home, siwezi rudi home. Nilipoteza kiso siwezi rudi home, siwezi rudi home, siwezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne, mother shani text ati nisirudi home. Siku kama tatu niko airplane mode, ati ninalewa aje na sina do. Pombe nikitaka nitapata bro, na misi nanga chali so lazima ni operate. Mabishte wangu headbutt na sasa mini read. Body con dress haga set figure read. Wachi nitiaje si tutapita na gate. Na nimeongeza lift na nikimbiza ajab. Damu inachemka ka experiment chem lab. Hapo nje ya club na bugia mayai na kebab. Ati ndio zishuki alafu nipandishe tena. Ukinicheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banju juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne, nilipoteza kiso siwezi rudi home, siwezi rudi home, siwezi rudi home. Nilipoteza kiso siwezi rudi home, siwezi rudi home, siwezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne, lasi tumicheza kesi na jibuleta. Lasi tumicheza kesi na jibuleta. Na niko kwa dance floor na try to kubanju. Alafu kimseki na kuja nyuma yangu. Na kumbe kini lisunda kwa brand kasa hauju. Sikubeba bag na tenjiko kwa kiatu. Ka unapenda raha unajipenda fam. Na ato kona stress kani form utakam. Niko na bugi flani, my crew ni my clan. Wanatambwa kabaya hili jiji tutaran. Amina taka too slow wine, na msetu fulani mfine. Mali siya chain ni ya mine, ziki nirindukia siyo cry. Ukinicheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banju juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne, nilipoteza kiso siwezi rudi home, siwezi rudi home, siwezi rudi home. Nilipoteza kiso siwezi rudi home, siwezi rudi home, siwezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.